gilɗi ɓurɗi tawede ni reedu suka ɗi ɗi ɓino deta teniya ɗiɗo gilɗi kamɓe andanɓe kabaru oɗo ñawu ɓe mbi tuundi ɓuri waddude ɗum so tawma ni reedu suka do ronkan fayde fe ko ñaami fuu gilɗi ɗi kañum ɓantata. Docteur Ouazen Koulibaly wihi oɗo ñawu ana heewi sanne nokkule ɗo maayoji ɗin gondi e matede.
La maladie la plus courante
yo ɓurɗo fof yirude dongal muɗum yo dysenterie no woni ɗum no guɗɗi sawmbinoji guiɗɗi reedu eko nandi muɗum mbawɗi sattude fayɗum raɓade ko ɓuri hewde yo tuundi sawmbinta ɗum dongal ñamluji eko nandi muɗum sa nonandi alhaali yogaji guiɗɗi reedu yo ɓuri fof juuɗe tunuɗe ma ñamluji ɗi laaɓa.
Voilà
oɗo ñaw so ɓami fof o nangui suka on wawi waddude kutteji kewɗi fewde e muɗum non kanko docteur Ouazen Koulibaly o ɓeydiri wiide
la personne n'a pas l'appétit
jomum heɓata ñamde no yiɗiri so yeehi ladde ɗum ƴiƴam yaltata makko ɓe honi sifa ñiɓɓe jillodiri e ƴiƴam yo alhaali mbawɗo sambinde ɓoytugol sembe ƴiƴam neɗɗo mo heyana muɗum tampi sanne mo jaɓa heddade e ñaw o saabi yo ñawuji ko ɓuri hewde i jeebete ka mbawɗi sambinde kuteji cattuɗi.
Ne leydi meɗen ndi ko heewi e jamar nde fuu leɗɗe ɓale ɓe nawtirto ɓamde bankasi fa jottiɗa yoroso kolokani blanc kagne tomiña
min kay ko nawtortomi woni goloɓe fadde andal dowtoro en joni nawtere ko ɓuuri hewde essence kañe namasoto jillodirama tan itta fa laaɓa guiɗɗi reedu suka am no joguino oɗo ñaw guiɗɗi reedu ɓe soodi poɗɗe to pharmacie ɗo sifa poɗɗe tati ka min kay goto tan hokkumomi safare dowtoro en woni nde dowtorimi yalla ittude guiɗɗi reedu sukaɓe am.
Caggal cafaji ɓaleɓe ɗe imma daraji dono gondi e wadde fa pammina jamar nde no oɗo ñaw han teedirede kañe poɗɗel dono gondi e hokkede. Docteur Nuel Somboro yo goto e gollole sud doctoreur bankasi o hollitiri sukaɓeɓe wakkati fan kane hokkeɗe ɗo poɗɗel yalana mbara guilɗi e deeɗi muɗum en.
Nous organisons des campagnes de masse
min landinan imadaraji fesgol sukaɓe yalla haɓɓude kabaru guilɗi reedu ɗumo kala lebbi jeego ɓeydade ɗum ɗum kala wattu so suka wari sud dowtore meɗen so woni omo yawti hitande ɗon ɗon min bindanomo ordonnance safare guilɗi reedu mi mbajoto ɗum inniraɓeɓe tinnade kabaru ittugol guilɗi reedu sata foof.
Sakkade ñaw ɓuuri sawrude ñaw tinno ɗon gattuno hakkille no suka moɗon ɓe gorri ɗo kadditen kikiɗa hannde dow kabaruji meɗen jowiɗ dow sukaɓe ɗi yo ji jeɗɗira warore.